Omulodi w'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala anaatera okufuluma woofiisi Alhaji Ssalongo Erias Lukwago atabukidde abakulembeze naddala ababaka mu Palamenti y'eggwanga wamu n'abakiise mu lukiiko lwa Kampala Capital City Authority olw'okwefuula kyesirikidde ku nsonga y'okumenya akatale aka Owino ebyabadde omukire kya keseza olunaku olw'eggulo. Lukwago ategeezezza nti kikwasa ennaku okulaba nga akatale mu kitundu kino ekya Kampala ekitwaliwo ekitongole kya KCCA abakulu batandika okumenya nga n'abakulembeze mu kitongole kino ekya KCCA nabo ne bavaayo nga balaga nti bamanyi kikigenda maaso nga ate byonna ebyakoleddwa byakoleddwa wakati mu byokwerinda ebyabadde binywevu. Lukwago ategeezezza nti enembeera y'abakulembeze bwe batyo bwejja ebeerawo bulijjo nga baba bamaze okuvaako n'engeri bo gye basirisibwamu olwo omuntu wa wansi n'asigala ng'ali mu mbeera y'okwebuuza ebibuuzo ebingi ku kikyasanidde ate okukola. Okumenya ekizimbe mu katale kano aka Ssentebe olw'okuddembe kwajjidde mu kiseera ng'abasuubuzi ku nguudo wonna mu Kampala bagobeddwako ekitongole kino ekya KCCA bonna ne basabibwa okugenda mu butale buno wabula abasuubuzi bavuddeyo ne balaga ennyiike n'okwebuuza ebibuuzo ku kiki bagenda okuddako okukola kati kubanga ate obutale gavumenti gye bagamba okuddukira ate gavumenti nayo etandise okumenya ebizimbe byayo nga kati beebuuza waawe bagenda okudda okusobola okunoonya ekinaagulira magala eddibeera n'okusobola okutambuza obulamu bwabwe mu ngeri gy'oyinza okwogerako nti ntuufu. Abamu ku basuubuzi n'ab'embeera eno bavuddeyo ne bategeeza nti ne gye buli eno bakyebuuza waabwe bagenda okujja emaali yaabwe ebintu byabwe ebiweerako byonna tebamanyi waabwe biri wakute nga abakulu b'ekikwatako balabika okubanga tebannaba kuvaayo na kutuuka kwogera bwabwe bagenda ate okubayambira. Abamu ku basuubuzi abalaze ennyiike n'ennaku n'ebibuuzo ebibeebuuza ebingi amaloboozi gaabwe geegano.
Baddewo ekizimbe kyange ekibaddeko offices store z'abasuubuzi
kati abasajja bali mu kukola development enkulaakulana ovaayo ng'ogamba abona babadde bakolerawo.
Lukwago agamba nti embeera ng'eno tesaanidde mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala kubanga Kampala takolebwa bizimbe byokka wabula Kampala akolebwa bantu nga nabwe kiti abantu bwe babanga mu Kampala bagobeddwamu olw'ekibuga yeebuuza butya bwe kigenda okusobola okuyimirira ate kisobola okusigala nga kitambula. Susan Kushabo omu ku bakulembeze mu katale kano avuddeyo n'ategeeza nti ng'abakulembeze mu kiseera kino bali mu kusoberwa kubanga bagezaako okukuuma abantu okubakumakuma n'okulaba nga babaagazisa okubeera mu butale mu Kampala wano wakati kyokka ate abakulu bwe batandika okumenyaemenya ebizimbe bino nabo ate babeera babalese mu bibuuzo n'okwebuuza kiki bagenda okuzzaako. Abakulu mu kitongole kya KCCA obutuukidde olwaleero nga bakakasizza nti okunoonyereza ku nsonga eno kwatandisedde era bwe tujjidde ku mpewo nga luwo n'abantu bana abakwatiddwa bagambibwa okuba nti baliko kye bamanyi ku kumenya kw'ekizimbe kino kwabaddewo wabula ng'okunoonyereza ku nsonga eno kwo kukyagenda mu maaso.